Yo Kanye aje.
Niambie.
Napiga hapa na demu yako kwanza. Shina kipika.
Ah, si unajua mademu bwana.
Utapika ama utapika?
Nipe tu.
Moda. Hi baby. I've been waiting for you all day. Where you at? I
hope they miss Muda. Nizilema beating, copyright eating. Paka sasa na catch Uber. Na kuja ondo wa shaka unachotaka utapata sio moja. Najua vile umenigoja ushachanga maisie na vioja.
Hey baby, nimechill tu kwa sofa nikimedi na vitu na medi livenye nimekudedi. Leo kwanza, I was thinking, nikuangushe mzigo ukifika, nika change mind hata simu ukushika. Ukajua ile food nimepika, inaweza kuwa poa kama unaweza harakisha.
Kwa tarifa yako, leo stack soda. Uko fresh na ushaoga, stack sugar zako. Mwambie Sara, leo kuwa stack soga. Story, sorry, today's my day, so no complain, mina toa order. Ipaki poda, nena kika, leo itanoga.
Sijui ni kuvalieje, sio rinda, sio shati, au ndege. Na nomba ujepeke yako, speni zile vako, za kukuja na kirende. Wenzako nahisi na nyege, najuliza sana si kupendo iweje. Come, ikule, imeze, kikubamba sana we, ifunge na webebe.
Pia mimi nimemizile kuchikuchi like this. Ulifanya juzi, peace unaujuzi. Huwa napata peace, tukichuna mbuzi na kuruka mbizi pale kwa jacuzzi. Ulinipa yote, tukicheza yope, ukilia ba, ba, kama bayani, I give you like ta, ta.
Baby na come, baby na come, baby na come, yeah. Baby na come, check it, usi jam. I'll make sure utakuwa numb, yeah. Baby uta come, utasikia your tam tam, check it. Baby na come.
Clock is ticking. Fika hapa kaushavu hadi mshipi. Niko hapa single and sitting. So tonight we don't call this cheating. I promise you uliona kafiti. Marashi na nukia pipi. I'm serving you thighs and titties. Girl is on fire looking goddamn pretty.
I like when you bring the gangster shit. Mdavida huwa ni shida. You get wet not dry. Love you get high car. Umevuta wida. Easy kawaida. Mix your R&B blues. Ikingia giza. Lava achiever. No more diva. I ain't a deceiver. Madam receiver.
Where are you now? Fika mapema usipate chakula na baridi mepoa. I do believe unanielewa poa. Nikisikia unabisha nasikia tu kuloa. Leo wewe ndio wangu mpoa. Please come in, sitaki kutoa. Unabamba tu hata ukikohoa. Nakaa uko na mimi jua wewe ushatoboa.
You give me no choice, nakuja na come, na come, na come, na kujia utamu. Say no more, nakujia zam. I used to be a player, so nakujia game.
Baby na come, baby na come, baby na come, yeah. Baby na come, check it, usi jam. I'll make sure utakuwa numb, yeah. Baby uta come, uta scale tam tam, check it.
Hey you babe, ambia jirani wajipange na necessary noise. Yo nataka kutoa, nataka toa unnecessary voices.